Ame tenda majabu Nami siwezi kueleza
Siwezi
Siwezi kueleza
Siwezi
Siwezi kueleza Ame tenda majabu Nami siwezi kueleza Ame tenda majabu
Hallelujah
Ame
Ametenda miujiza Nami siwezi kueleza Siwezi kueleza Siwezi kueleza Ametenda majabu Nami siwezi kueleza Ametenda